Go, please.
Kitty Fadi, Shabba Rang, Almando, we will run. We might have them.
Mini Noma, Kila Way, Heavy Way, Asaka Donna, Heavy Way, Don't Play Boy. Mini Noma, Kila Way, Heavy Way, Asaka Donna, Heavy Way.
Skuza lewa bati mbaya leza lewa kuwa star Nibni blessi za maza hadi leo na shika Heja zwana zusha wai Heti sina kitu boy Hila wana towa ai Oi oi ni aja boy Limuzu na waata boy Kakaza boy Hana dai maza boy Hiki niki badi boy Hili sila zali boy Tiki kama huu boy Tuaponyaga sisi ai Haters, 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 kaza oku hate Hapendi unachofanya otaku jesus everyday Haters, 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 kaza oku hate Hapendi unachofanya otaku jesus everyday
Mini Noma, Kila Way, Heavy Way Asaka Donna, Kila Heavy Way, Don't Play Boy Mini Noma, Kila Way, Heavy Way
Rang sing Mr. Swago, nigga, that's what he do. Man pata, sadata, I got time for you, huh? My time now, nigga, let me take you high. Okay, sweaty, boo and go, cause we on fire. One on a higher, yeah. Thanks to God, only God can judge me. One woman on a road, so high and a low, but only me. It's the rap in this track, to me over like this.
Huh? Mini Noma, Kila Way, Heavy Way. Asaka Donna, Kila Heavy Way, Don't Play Boy. Mini Noma, Kila Way, Heavy Way. Asaka Donna, Kila Heavy Way, Don't Play Boy.
Nimsani wa sana ya buzoki Na siyo sana kubanaga watu riziki Na nafanya muziki Cause nikipaji na impenda hip Pia nina hopu hipo mwadai Muziki wango utafika mbere kama mtoto Anavyo subiri kubare So lazima ngoma hiti njikubari mini mkare So lazima nikonga hip Na nafanya ata are Nisho sama historia nika mtu kwa mtu wakare Pia baholojia nika hono na wapare When he hates, when he hates us Two equal one day Utajua mindo wako ju
Mini Noma Kila Way Heavy Way Asaka Donna Kila Heavy Way Don't Play Boy Mini Noma Kila Way Heavy Way Asaka Donna Kila Heavy Way
Tajiri wa masifa, tajiri mtoto nasifa Tajiri wa masifa, mapene kidogo nasifa Tajiri wa masifa, tajiri mtoto nasifa Tajiri wa masifa, mapene kidogo nasifa Tajiri wa masifa, tajiri mtoto nasifa